Derewol arandewol ngol Bulus windani Tesalonikanko'en arandewol, surewol arandewol. Min Bulus isila, itimoti windi derewol ngol. Min bindangol tokkube Yesu wonbe gariri Tesalonika. Be Allah nyako modou, Yesu almasihu jomirao jeyi. Allah barki dina on, hokka on jam. Konde imingetta Allah gamodon on fu, imingada na on doare. Yesu Allah meden, nyako meden modou. Imi nyuma do kute modon de holare. Ino yidden den godudon wadata on kuwa naseta. Ino munyirton der torra gankamunde modon do jomirao meden Yesu almasihu. Bandi rabe pe Allah yidi. Imin andi Allah supi on. Gam habaru beldun dun mingadda ni on. Na dun bolide tan. Ama idu wodi baude. Iruhu Allah. Itabbi tinki gonga majum. On andi iri jonde de mingadi. Hakunde modon, gamdun nafa na on. Ongarti eki totobe to amin, ito jomi rao. Gam onjabi wolde Allah, nder welwelo nguruhu Allah hokata. Konde onjari torra naseta. Non gartirdon kufuto kube Yesu, wonbe Lady Makedonia, iakaya eki toto. Gam dagatomodo wolde jomi rao hebi sankitaki, na i Lady Makedonia, iakaya tan. Amma koto edum andi holare modon do Allah. Gam non nasaito mimbi i godun do majum. Gam kambe i kwa emakbe kokata habaru non jakburi idomin komingari to modon. Be kokimin habaru non alirdon toku kigunkiji ngartudon to Allah. Gam kuwa non Allah moyonki, mogonga. Nden kedodo warto iki bitdo mako daga do. Mo ummini daga maide. Wato Yesu kisna edo en. Daga monnere Allah garainde. Tesaloni kankoyen arandewol, surawol didabol. Bandi rabe, onon ikwe modon on andi garol amin to modon. Na imere ngol woni. Ama konde denno minjari torra, isemti neki ifilibi. Nonno andudon, iballal Allah meden, min koki on habaru beldun. Iwoidun tomako, kulol wala. Konde yimpe nganyimi nasetta. Sherengel min tori on jabon habaru beldun. Min kuti rae feure. Wala hallende nder berde amin. Min yoira on. Amma nonno Allah holo rimin. Hokki min kugal wajinki habaru beldun. Non min gaji nirtadun. Naga min belnana yimpe berde. Amma gam min belnana Allah berende. Kanko pondo berde amin. On andi min medae metan ki on meto beldun honduko. Non ma, mingala suno gotlung, ngo boli de amin sudata. Alla woni sheidujo amin. Min dapitae mangu to yimbe, koto modon, koto wope. Konde min bawa imni mbia on, dole ngata non min gotlung, gam min lilabe almasihu. Amma imin jogori on sese sese, no madujo jogorto bingel mudun. Gam yitende min gidi on, ha imin shiri, na min koka on habaru beldung dung allatan. Amma fu iyon kiji amin. Gam ongarti be mingiti nasetta. Bandi rabe, ongeji tae kude de minkuwi nasetta. Minkuwi jemma inyalauma, gam to minjowana goton der moton wongal teddoral. Sherul ko mingaji nanta on habaru beldung iwaidun to Allah. Onon on sheiduen, Allah ma o sheidujo dono minjodo rino, jonde sheninde, i adilaku, i jonde de wala goton ko woda. Der modon onon ko libe Yesu gam on andi no nyako jogori bibbe mudun non min jogori on min baggini on min shembi dini on min bii on dole ngadon jonde belna nainde Allah bernde noddudo on der lamu mako ite dungal mako non ma konde imin getta Allah gam sharal ngel jabudo wolde Allah de nandon to amin on jabaande bo wolde neddo Ama on jabi inde nde walde Allah. Nonno nde wonti ndiri. Inde huwa ndere berde modon. Onon kolibe Allah. Bandi rabe. Ongarti eki totobe jonde tokube Allah. Wonbe Lady Yahudia. Be Yesu almasihu. Onjari torra to yimbe Lady modon. Nonno kambe ma. Benjari ritorra to jude Yahudankoen. Yahudankoen bembari Yesu jomi rao. Ianna boen. Nden bendiwi min. Ibengada ko Allah yida. Ibenganya komwe. Ibekatami waji nanki yimpe na Yahudankoen. ganto yimbe ben keba kesdam non iwada konde ibe kebina pondirdum hakke mabbe amma monnere alla yadake jippono yakebe bandirabe dun sendi en ganshare sedda der bandu amma min ala nyumuki do modon min kabi yiki on gam non min gadi ko min bawata waduki min gi'a on gite igite min gidi warkito modon gonga min bulus mi yidi mi wara nande go'o nande didi amma shedan hadi min do be min gadi berde amin be belnan tamin berde be ngoni be min mantorto yeso jomirawo meden yesu nyande wartoyki mako na dum onon gonga dum onon min mantorto onon ngoni beldum berde amin tasaloni kanko en arandewol surawol tatabol gam nonde min bawa e munyuki sai min gi dum buri woduki dum alamin i atina minon tan min lilo e bandirawo amin timoti to modon mo min kudata imo huwana alla der hokkuki habaru beldum dum almasihu min lilumo gam o tabbitina holare modon o sembidina on gam totorra kan jaroton wada goddo modo yewra ala holaki yesu onon iko e modon on andi dole jaren torra irika gam sherel ko min gonduno i modon min gadi ka wiki on daga ila en jaray torra dum bo wadi non no andudon gam non de tampu mi munyuki mi lilo yi gam minana habaru holare modon imi hula ko shedan majjini on kugal ami warti mere amma joni timoti warti daga to modon o hokki min habaru boddum do holare modon e yidde de godudon o wi min konde o nyuma nyumol bongol do amin den on gidi yiki min nonno min gidiri yiki on gam non bandirabe der fuwanare itorra dum min jari on pewna ni min berde gam holare modon joni e min godi yonki gonga to on darake isembe der tokuki jomirawo irinde yettore min gettata alla gam modon e min gettamo gam beldum bernde dum min nanata yeso makko gam modon jemma e nyalawma e min gada do'are na sedda gam min puddita min gi'a on gite e gite min kebbitina ko dulludon der holare modon alla nyako meden e hore mudum e jomirawo meden yesu siriya no min lawol no min garirta to modon jomirawo beyda yidde de gidindirdon na sedda yidde de giddo wobbe ma nonno yidde amin beydori dow modon o sembidina berde modon gangarton be ngala goddum ko woda garton sheni be yeso alla nyako meden nyande wartuki jomirawo meden yesu e fu sheni be makko tasaloni kanko en arandewol surawol nayabol ire irde bandirabe imin toro on gam yesu jomirawo ngade jonde kanunde nde alla nanata beldum mayre nonno ekkitidon to amin nonno jodoridon joni beyde jodoraki non gam on andi min bi'i on ko yesu jomirawo wi'i ngadon gam alla yidi ngarton shenibe ngoddi todo waduki jenu ko moye modon ekkito no surirta bandu modum nder senaki e mangu na nder sunongo woda nonno heferbe be anda alla ngadata do fi duum to goddo hallana bandirawo mudum ko wada namo ko woda min bi onka daga arande min baggini on wiki jomirawo watane gadowo non ibone alla nodda em gangarten be shenaki amma o noddu en gaden jonde sheninde gam non fu ganyudo ekkitinon go'ol na neddo o wanyi alla o wanyi koko wo on ruhu mako dono hani gidindiron bo na sai to goddo windani on gam onon e ko e modon alla ekkitini on gidindiron min tabbitini on gidi fu bandirabe meden wonbe leydi Macedonia fu inon bandirabe imin beyda wiki on beyde waduki non ngade ko bawoton waduki ngadon jonde jam pamane ko woni yeso modon tan on kutira juude modon nonno min bi'i on gadon non wadai be tokka yeso darda on imangu den on jowata kammunde modon do ko moye gam ko giddon bandirabe imin gidi andon gonga do bendon tokkube yesu maybe gam tonga don kawannuki bo yimbe horibe be ngala kammunde de en jabi yesu mayi ummake non ma en jabi alla wadde tokkube yesu maybe hauti yesu imembia ondo ko wolde jomirawo wi'i sharal gel jomirawo wartata gonga enen godube yonki en artata tokkube yesu maybe yakido gam jomirawo i hore mudum jippoito daga do inoddol shembingol i hononde malaikajo maudo i dudo luwal alla maybe i tokki almasihu kambe artata ummaki den enen tokkube yesu godube yonki i sharal gel dum hoshe en hauti i mabbe nder dule gam kawren i jomirawo i jairi do kada don en jodo doto i makko ha abada gam non shembi dine bandirabe modon i halaka a tasaloni kanko en arandewol surawol jowabol wonon bandirabe do sharel i nyalde de fi du un wadata na saito du windani on gam onon i ko e modon on andi boddum nyalde jomirawo warai no gujjo wardata jemma sharel gel yimbe bi'ata i wodi jonde jam nden bernde i walti nden don i don sai halkere yanono yabe nde wara naybe no dangol waranta debbo godudo redu be kebata lawol hisuki amma onon bandirabe na nder nyiwre gondon hakko nyalde den don uddo on bo gujjo gam onon on fu on bibbe jaingol on bibbe nyalawma enen na e yimbe jemma ko yimbe nyiwre gam non to en dano no wobbe gadata amma en jodo en shiri en shuri ko e meden gam dano tobe jemma be dano to den jarobe jaru ngilto ma jemma be jarata be ngilto amma enen de en yimbe nyalawma sai pamanen ko e meden en borno holare i yidde nde warta bo toggore jamdi meden de konu waduki berde meden do hebuki kingdom warta bo humnere jamdi nde konu meden alla suba e jare monnere mudun amma o subani en hebuki kingdom barka jomirawo meden yesu almasihu kanko mayi gam meden gam ko en godi yonki ko en mayi en jodo doto imako gam non shembi dindire mballi dire nonno gadoton amma imitoro on bandirabe kokke kuobe der modon mangu wato ardi be on der kugal jomirawo wagginobe on kokkebe mangu na sedda der yidde gam kugal mabbe njode jam hakkunde modon don ma imitoro on bandirabe kabane be gida kugal shembi dine gewrube mballe be shembida ngade munyal i komoye tabbitine to goddo wato hallende i hallende amma konde dabbite waduki ko wodi hakkunde modon ngadane komoye non nane welwelo der berde modon konde ngade ka waduki doare der fuko hebi on ngette alla gam kanju woni ko alla yidi ngadon der tokkuki yesu almasihu to on kado kuga ruhu alla to on jawan annabaku amma ponde ko dume njogodon ko wodi ngoddite ko irinde hallende alla jomu jam i hore mudun wartira on labube gada i yeso osura yonkiji modon i berde modon i balli modon boddum ngarton be ngala goddum ko woda nyalde wartuki jomirawo meden yesu almasihu on don noddudo on o wadai dum gam o gadowo ko o wi'i bandirabe ngada ne min doare ko non fu bandirabe i hownirki higaku imi wi'a on gam jomirawo dun jangana fu bandirabe derewol go'ol jomirawo meden yesu almasihu barkidina on